semhlabeni ubaba wawa mi wangishiya ngenalutho emhlabeni naye wangenalutho emhlabeni wangishiya ngihlupheka baba ngisigencela umoya wangishiya ngenalutho emhlabeni baba ngisihlahlela umoya namanje akuhlangani futhi anginalutho nabantu abamabana lutho kusize ngizolenze njani baba senalutho kusize ngizolenze njani namanje senalutho Yeah.